Oh, it's official.
Yeah, no, oh, yeah, Ben Ali.
They call me Ben
Ali on this.
Umeteseka sana wewe, umekula na nguruwe, pia wewe hauna mume, usijali wewe. Hujawahi enda shule, ulishikwa juzi bure, una pesa uko nje, usijali. Unajua siku moja utakuja shine, utakuwa mbele yao kwenye line. Kila siku wewe ni machozi, kanisani upo magoti. Mtaka cha Mungu ni sharti ainame. Uwezi omba mkate ukapewa mawe. Kila siku tukazane, kila siku tupambane. Usijale mama, usijale baba.
Systems waliweka wadhi wa kidani, tomorrow nitakuwa pale pale. Mi napata vita daily, but Mungu yuko nami, jua kesho njiani. Never give up the rock of ages, uko na wings girl just like a mandege. Nah, hey guys, your limit, that's you. Kuna Venus go orbit step 2. What the thoughts, positiveness swagging. Desire change kama Mahatma Gandhi. Palilia to these ideas, leo isha fika na the skies clear.
Kila siku tukazane, kila siku tupambane. Usijale mama, usijale baba. Pambane, usijale mama, usijale baba. Kila siku tukazane, kila siku tupambane, usijale mama.